daadad xooggan ayaa soo galay xaafadaha magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah dadka shacabka ayaa ka barakacay xaafadihii ay deganaayeen kadib markii guryahoodii ay biyo xooggan galeen. Isu socodka gaadiidka ayaa gaabisaa maanta, waxayna xaafadaha qaar noqdeen kuwa kala go'ay oo aan la isku socon karin. Dadka barakacyaasha oo ah dad aad u nugul ayay aad u saameysay daadka roobka, waxaana xerooyinka barakacyaasha kale biyo xooggan oo baabiiyey guryihii ay deganaayeen oo ka samaysnaa aqallo. Cabdi Cabdullaahi Isaaq oo ka mid ah barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad bini'aadamnimo oo aad u adag.
Amo meeba ka noola santinaroro fayda wanj eko noola meeba dataale meerihii abijiisa dataala dii madii halay meeba ana garanna madii sagaas siyeesay oo meeba haydi ana garan kuneesidaad kristan siyaarada aysan jibiisida maa wadbada la dhibaateen nisu gaan laatamna samayda bayis iyo sakaaren midnaa oo miir walaskar soo manle oo meeri tisiin barada aytan miir walaskar soo manle dinaan miiro oo meeli nas bakaari meeri dasinayn bahayn yero una tafada ila ino amda saudi ila ino bi and bu ayan antige una sa si baatari o mihaa in si barga ay tamme do kosa ni yedi amda dewi de fadra uwewe naas mai to kosa ni inis ane injiri e iru sama falka on wa baidou amda kosa da da sishan gaya ini ane injira no o kampu daro o fayri wan naro uliyo se emergency ayat yo thala kyo wario amda pintorokan da bentarase waro ayin liyo sifooseyonin taa uyan baa alaamaa u eol kasta walunun baa unu
wara wageed wara karshigalin
alay madi siyeesay barhaayti ana galen iraabkun waa koob inkid baryo dhafen iga ilaa kulibilgoogin gurimaa meel waa kakarsaanna leh.
Dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay qaar ka mid a buuduuninka magaalada si ay u daawadaan qulqulka biyaha. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa shacabka uga digay inay tagaan goobaha sida aadka ay biyaha uga socdaan. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa ciidanka faray inay shacabka ka reebaan meelaha biyaha xooggan ay ka socdaan si aysan biyaha u dafin dadka nugul.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Hiraab Fayle, wargeyga T V ga Koonfur Galbeed wasaaradda waafaafinta dhatiya ka taala hambooda in wargelin yar aan duubno umataano meel ka siiyo roogan walay ogtiina wali jiray fatahaado fara badan oo deegaanadan roobkii nicmada Ilaahay sheenay sababaha ina jara wali fadaanayna qof kasta oo ciyaal iyo lanugul ah in mahaninbana meelo biyo badan ku socdaa buundooyinka gaar ahaan iraatoori argaanay magaalada Baydhabo dadkii dhan wali hambeena buundooyinka inyo fiirsadaan wali sababu kortay mararka qaar markaysan fiiradaan in biyooga say dabdafaana sababu korto dadka isku mid ma ah dhalinyaro yaryara jarta ciyaal yaryara jara waalidiina jara oo nugul wali codsadaana marka bobkasta inyo diisroogu ciyaalka la reebo meelogaasay nahaninban. Saasoo kale ciidamada amniga wali amrinyeyna in dadku ku reeban meelo noocaas oo kale oo khatarta leh socod dadkaasay khatara min galna nicmada Ilaahay sheeni waloo mayla raayiso Ilaahay sheeni ibni aadamna reebo koro laakiin dadaalana na fari degmo kasta oo biyo baxdaas ku socoto oo degmooyinka Koonfur Galbeed ee dhan wali mas-uuliyiinta iyo hay-ado amniga waajibaad soona ay faraame in dadkaasay bal meelo khatarta lukula dardaaramo lukula hadalo dadka wacigelin lan soo bii iraato buundadan asharkaay iyo buundadii kaleo buundooyinkii Baydhabo dadka damaashaadahan isku baxen ciyaalkii iskooladii hoobada aragto dad badan wali kaleyna booli u bii wadooha arage wali khatar lanka jarayha biyoogii booli banti handeerna idhatan ma bii socdaan marka wali codsadaana ciyaalka in la reebo ciyaal ciyaal waay dhalinyaro lan reebo koromale waalidiinta reebo korta iyadoo ka reebona ayaa codsadaan hay-adoo amnigana awaamiirta iyo biyaayaan meeloobiyo halku wareegdo eraan in khatara halku wareegdo eraan in laku wareegdo oo awaamiirtaas lanku hogaansamaya rajeeyaan. Saasoo kale dadka baawurtu wadadu oo si hindilaanayan soo daawayoono mararka qaar wali rajeeyaan meeli laka araya askari booliis ee surun oo halku wareegdo ara in la xishmeeyo luku wareegdo khatartaas iyo la badbaadiyo naf badan oo baawureyta wado ama naf badan oo socdaas iyo la badbaadiyo fariintaas yar oo amniga ee ka saabsan yahay falaani inuu nasiin la wadaagno eedan maasantiin walina rajeeyane nicmada Ilaahay niishane Ilaahay inka shukreyno meelo khatarta lana unu ku wareegano eedaan mahadsantay. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa cakiran, waxaana cabsi laga qabaa haddii roobka la idaan in khasaaraha fatahaaddu ay sii kordhi karaan. Degmooyin kale oo gobolka Baay ka tirsan ayaa laga soo sheegaya fatahaad xoogan oo roobkas deerta ay sababeen, waxaana degmooyinkaasi ka mid ah Bardaale, Qasax Dheere iyo Buura Kaba. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.